kata come to miwa kwa selo sioni mimi siski nyinyi daily mipanga nyiko umzani spimbofu haupimi misele miseleleko chakula mibo chakuinda gandege ukavunja kipago ni kwele icho kicheko rafiki zako I don't care kabwege na bamba ni ya weni dini nkikupata bingo bingo
Hivi shida ni usomi ama una wako wa noto Mbona nisha mwaga sera kwa jimbo na wajumbe oti wakanitetea Hivi awani I'm serious na yona future Midadi yoni kuite mamilo Aisyo uto juja Changanya gaugan changanya Changanya gaugan changanya Changanya gaugan changanya Changanya gaugan changanya
Zegi ya ilali na mtuzi ya umwagi ki Ukiwaga baridi wanasemaga unyoe ki Ndege na dan dan kiwanja ni kwako Na misi wezi shuki anjani Fly ya miti upepo matawi ni up down Matawi ni up down
Matawi ni up down yeah.
Hivi shida ni usomi Ama una wako wanoto Mbona nisha mwaga sera kwa jimbo Na wajumbe oti wakanitetea Hivi awali I'm serious Nayona future Midadi yoni kuite mamilo Aisyo uto juja Changanya gaugan changanya 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 Changanya gaugan changanya
Black 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 Black, black, black.